It's DRT. I am. Yogo on the bed.
Wanipata. Hata mina kupata. Ukini paradata. Tamu paka na kata. Wana misifu na pepeza. Sababu ya kura waka. Tamu paka na tepeza. Sizi mbuki liwasha. Simi tende kama nganga. Unifanye mesi soka nanga. Vipipi na vikaranga. Usiputa kikinga mchanga. Usini tende kama nganga. Unifanye mesi soka nanga. Vipipi na vikaranga. Usiputa kikinga mchanga.
Mwendo, mwendo.
Kusoma geleji yangu gele yako itapona tahakikisha mteja wangu na kufikisha maima wapi China one day na wish to buy my final na 85 I don't want I want you my final sini tende kama mama unifanye mesi soka ndanda vipipi na vikaranga usiputa kikinga mchanga sini tende kama mama unifanye mesi soka ndanda Vipipi na vikaranga Usiputa kikinga mchanga uwe
Mwendo, mwendo, mwendo
Umenikama kama
mwendo Mwendo, mwendo
Waoneshe, uneshe
Mwendo, mwendo, mwendo
Umenikama kama
mwendo Mwendo, mwendo
Waoneshe uwe
Thank you.